For sure, God purposes all things. You are most welcome to Malawi Lilongwe International Gospel Preaching, whereby Christ will be exalted. God is to be exalted here, no any other person preaching Christ without compromise. But before we go and proceed, let us open our hymn book songs. Sakula nyimbo zathu zambuku. Himba nyimbo imodzi in our local language. And we just crossed over to the English one. Song number 96. In our local language, song number 96. So, we'll sing number 83 in English. 96.
Zatilwa zo, se zamoyo, zamoyo, gae o inu ambuye, buye a natikayo, natikapa. Si po na pika pa, si po chito tu ya ki no, ya ki yopuna ta ki yo anatiliza, anatiliza tu se si chanati. Ya kumabe sana sisi, ya iye yuvanta, ye matata, chisoni ti, ma o inu pedeko, o te watu o watuwa, ke wo atua ke o bamu to minga ito minga bamoyo moyo a ke o imu toipa sa tu tose so dinai. La Pomadesinaiki, La Po Anandi Pelaini, Anandi Pela, Wapela, Wapela, Neki Poma Atela, Se Peso Sesi, Abu Yese. Bei abuyese, bei bakupomedwa, pamlandu bazandua, da bodita itana, itana abuye alilani. Se pomade antilati, se ponji saitana ine, saitana buye antilati, se pomade antilati, se po.
That's a beautiful song. Worshiping and exalting Christ alone and Him crucified. But before we proceed to another song in our local language, I mean English, let us go to scripture reading. Last week we were reading from Isaiah chapter 6. Today we are reading Isaiah chapter 7. Yesaya, twelenga mau, ojoka bukula Yesaya, kutu 7. Njimega wani, kutsika musi, kulegeza njimega 25. We'll read Isaiah chapter 7 from verses 1 downwards. Verse 1. And it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzzah, king of Judah, that Lezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it. 2. And it was told the house of David, saying, Syria is confederate with Ephraim. And his heart was moved, and the heart of his people, as the trees of the wood are moved with their wind. Then said the Lord unto Isaiah, go forth now to meet Ahaz, thou, and shall judge him, thy son, at the end of the conduit of the upper pool in the highway of Fuller's Field. 4. And said unto him, take heed and be quiet, fear not, neither be faint hearted, for the two men are tales of these smoking firebrands. For the fierce anger of Lezin with Syria and of the son of Remaria, because Syria, Ephraim, and the son of Lemaria have taken evil counsel against thee, saying, 6. Let us go up against Judah and vex it, and let us make a bridge therein for us, and set a king in the midst of it, and the son of Tabor. 7. Thus said the Lord God, it shall not stand, neither shall it come to pass. For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Lezi. And within 65 years shall Ephraim be broken, and it shall be not a people. 9. And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Lemarius' son. If he will not believe, surely he shall not be established. 10. The Lord spake again unto Ahaz, saying, ask thee a sign of the Lord thy God, as it either in the depth or in the height above. 12. But Ahaz said, I will not ask, neither will I attempt the Lord. And he said, hear ye now, O house of David, is it a small thing for you to swear me, to wear a man? But will you wear my God also? 14. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. 15. But and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. 16. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings. 17. The Lord shall bring upon thee and upon thy people and upon thy father's house days that have not come, from the day that Ephraim departed from Judah, even the king of Assyria. 18. And it shall come to pass in that day that the Lord shall hiss for the fry that is in the uttermost part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria. 19. And they shall come and shall rest all of them in the desolate valleys and in the holes of the locks and upon all thorns and upon all bushes. 20. In the same day shall the Lord shave with a laser that is hired, namely by them beyond the river, by the king of Assyria, the head and the hair of the feet, and it shall also consume the bed. 21. And it shall come to pass in that day that a man shall nourish a young cow and two sheep. And it shall come to pass for the abundance of milk that they shall give, he shall eat butter. For butter and honey shall everyone eat that is left in the land. 23. And it shall come to pass in that day that every place shall be where there were 1,000 vines at 1,000 silverings, it shall even be for briars and thorns. 24. With arrows and with bows shall men come thither, because all the land shall become briars and thorns. And on all hills that shall be digged with the mattock, there shall not come thither the fear of briars and thorns, but it shall be for the sending forth of oxen and for the treading of lesser cattle. Hallelujah. Amen. Let us open our hymn book songs. It's a blend of Zatu Zambu, Kutim Bayan Chizungu, Nimbo number 83. Imenema Angula, Murumunduan Kuru Kuru, Tien Timbire Murungu, Tiamiga Murungu, Chifundo Jagen Chosata, Nigamari Gariazo Kuruag and Babuzag, Shilagri Chonse, Yeo, Aine Glaulan Raure. Song number 83 in English. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all thy work thy hand hath made, I see the star, I hear the mighty thunder, thy path throughout the universe is great. This is my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. When through the womb and for the Christ I wander and hear the bass sing sweetly in prison. When I look down from lofty mountain climb up and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his son was buried, send him to die as the subject it be, that on the cross my burden gladly buried, he prayed and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, We shout of apprehension, come get me home. Why just shall be my heart? Then shall I bow in a humble adoration. Under progress, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Wanda, Milano, Dino, Wanda, Loco, Loto, Silvo, Wanda, Milano, Dino, Wanda, Loco, Loto.
Amen. Abale ose mbeleko mbale jevi apempele tisada lowe mutawe ya mba utenga wabu ino ugasungu
azate mudzina la Yesu Kristu tikule mikizani chifacha ntawe ya masana mbeni tikusunga na Yehova mungu pomozi ndia wale amena kwa mutaji njini mungu amene mwalola kune tikozo pati kikana kukara pomozi kutitamke mauwa chifacha che Yehova tikiza mbali amena zesu kwele la mchikitisho chikutini mungu kukarina ya mchikitisho kwele la mchikitwase maka kuti Yehova Mungu akala mpeso chukira kwa hini ndisho kuchukira kwa hini kwa sasa nuzitambu mawa mudzina la Yesu Kristu da bempira.
Amen. Let me just hand over the microphone to you, Brother Ken, over there in USA. It's your turn now.
Thank you very much. Let's take our Bibles and look together in Colossians chapter 1, and I'm going to read from verse 9 down to verse 20. I'll read a verse and then let you read from your local language. But I want to speak about the church of Christ. The church of Christ. I know there is a religious denomination that has taken that name and they call themselves the Church of Christ. But what I read here in Scripture concerning the Church of Christ, it's not an organization. It's a body of those that the Lord Jesus Christ is the head and that He paid their sin debt that they might be fit for glory.
Kuzivona lapasi kuti bungwe lina lake kagulukena kake kamadzicha kokha kuti ni mpingo wa Kristu. Ndipo gulu limene lolo amana kuti anthu onse opita kupemphera kumene kwa ndi amene ali mu mpingo wa Kristu, ndipo anthu ona anthu amene akapita kwa kapulumuka. Komatu choona ndi chake chedi cheni limenelo ndibodza lenileni ndi gulu chabe la wanthu chifukwa Bible ikamati mpingo wa Yesu Kristu samala nkula za gulu la wanthu limene lili pa sonkhana pa malowena ayi koma amala nkula za thupi lake la Yesu Kristu ndipo thupi la Yesu Kristu ndiye mpingo wake weniweni wa Yesu osati gulu la wanthu limene la sonkhana malo amodzi ayi.
I know many times we meet in local congregations in small numbers because the gospel of Christ as taught in the scripture is not received in the world, but the Lord causes those that He has purposed to save to hear it and believe it, and they represent His body in the world.
Kwada kuti tikagaona anthu atasumphana anthu ochepa kumene kuti akulemekeza Mulungu kumenewo ndiwo makhala mpingo wa Ambuye wathu Yesu Khristu koma khwimbi la wanthu limene limasonkhana pamodzi mafuso amana kuti kodi anthu ose wana kwanitsa kuumva uthengawo imene simakhala kuti ndi mpingo wa Yesu Khristu koma gulu la anthu limene lakopeka chifukwa zinthu zina zimene munawawuza ndikuwaonetsera kuti akhale mampingo.
Remember that Paul, in writing to the Colossians, had never met these personally. He heard about them through their preacher, a fellow servant, as he says in verse 7, Epaphras.
Musaiwale, Paulo pamene amalemba galata iyi, kulembera anthu a ku Apolose, nkuti ku Apolose kwa iye Paulo asanapitepo. Chifukwa nthawi nkuti Paulo atamangidwa ali mdende. Koma adango kumva kwa munthu wina olalikira amene akuonekera mu verse ya 7 ya chapter 1 cha Kolose imene akamba za munthu dzina lake Epafula. Ndi Epafula namene adangofotokozera kwa Paulo kuti kwa Kolose kuli gulu la anthu limene lakhulupirira uthenga wabwino. Atamva choncho Paulo adalemba kalata kulembera anthu a ku Kolose.
Just like Paul, who had never met many of these to whom he wrote, so I preach for many that I have never met personally in this life, and yet they are such as yourselves among you that God chose unto salvation, and for whom Christ came and paid the sin debt, and the Spirit now has called the Christ. Those are the church of Christ.
Monga Paulo adalembera anthu amene Yesu adawaone ndi maso ake adango kumva Epafula kuti anthu akhulupirira uthenga kwa Kolose. Ndi mmene monso mmene ineyo ndikulalikira uthenga uwu kuika kulalikira kwa anthu amene muli mʼmadera osiyana-siyana pa dziko lonse lino lapansi dziko aliyense kwaika kwaika kagulu kochepa amene mwasonkhana chifukwa chongokumva kuti inuyo mudakhulupirira uthenga wabwino ndipo mukutsatira chiphunzitso ichi inenso ndikulalikirani. Monga amzano amene sonenekera kulalikira uthenga wabwino umenewo ndimene umakhala mpingo wa Ambuye wathu Yesu Khristu.
And so Paul, here in verse 9, writes saying, "For this cause, we also, since the day we heard of it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding."
Mwaichi feso, kuyambira tsiku limene tidamva, sitileka kupembedzera ndi kupempherera inu, kuti mukadzazidwe ndi chizindikiritso cha chifuniro chache, mu nzeru zonse ndi chidziwitso cha mzimu.
Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God.
Ndimakatena kuti kuti mukayende koyenera Ambuye kukamukondweretsa monsemo ndikubala zipatso mu ntchito yonse yabwino ndikukula mchizindikiritso cha Mulungu.
Strengthened with all might according to his glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness.
Limaka 11. Olimbikitsidwa mchilimbiko chonse monga mamphamvu ya ulemerero wake kuchitira chipiro chonse ndi kuleza mtima konse pamodzi ndi chimwemwe.
Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light.
Ndimaka 12. Ndikuyamika Atate amene anatiyenereza ife kulandirana nawo cholowa cha woyera mtima mkunika.
Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son.
Ndimaka 13. Amene anatilanditsa ife kulamuliro wa mdima natisunthitsa kutilowetsa mu ufumu wa mwana wa chikondi chake.
In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins.
Ndimaka 14. Amene tili nawo maomboledwe mwa iye mkukhululukidwa kwa zochimwa zathu.
Verse 15. describes who Christ is, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.
Now
notice verse 16, for by him were all things created that are in heavens and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him.
Pakuti mwa iye zilenge zinalengedwa zonse za mwamba kuzapadziko zooneka kuzosaonekazo kapena mipando ya chifumu kapena maufumu kapena mauhuru kapena maulamuliro zinthu zonse zinalengedwa mwa iye kwa iye.
And then I'll read verses 17 and 18 together. And he is before all things, and by him all things consist, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence.
Nimaga 17. Ndipo iye aliyoyamba wa zonse. Ndipo zonse zigwirizana pamodzi mwa iye. 18. Ndipo iye ali mutu wa thupi ekelezi yayo. Iye ndiye chiyambi wobadwa woyamba wotuluka mwa akufa kuti akakhale iye mwa zonse woyambayamba.
It says in verses 19 and 20, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him, I say, whether they be things in earth or things in heaven.
Amen. Dibaga 19. Kakuti kunamkomela Atate. Kuti mwa iye chidzalo chonse chikhalire. 20. Mwa Yesu kuyanjanitsa zinthu zonse kwa iye mwini. Atachita mtendere mwa mwazi wa mtanda wache. Mwa yetu kapena zapadziko kapena zamwamba.
Now I announce the title of this message to be the Church of Christ. Now many people would put the focus on the church, but as we read down through here, what we see is the focus is on Christ. It's whose church it is. It is Christ's church.
Ndiye anthu ambiri mukhozo mangu yangana kuti afuna alankhulesa mpingo, ayi kodi mpingo afuna alankhula nkhani yanji yokhudza mpingo. Koma chachikulu chimene ndimafuna tiyang'ane ndi Yesuyo amene ali mwini wa mpingo. Chifukwa sitingangoalankhula za mpingo chabe, koma tikankhulesa Yesu amene ali mnu wake wa mpingo.
It's like in verse 14, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. It's by whom these sinners that are his church are redeemed or have been redeemed and forgiven their sin. By whom? And again, verse 16, for by him were all things created. You see how the scriptures put the order? All of the attentions on him, of him, to him, through him, by him.
Koma chifukwa cha kumulungu yekha, chifukwa kuti mwa iye zinalengedwa zinthu zonse zamwamba ndi zapadziko zooneka ndi zosaoneka ndiye akupatiriza mwa iye komanso akuti ndi kwa iye kulandauza kuti zonse zidalengedwa zidapangidwa zidakhazikitsidwa ndi yesu basi.
You can see in verse 18, he is the head of the body, the church. He.
Pamene mukuona ndimanga 18, akuti ndipo iye ali mutu wa eklesia, mutu wa thupi. Iye, muyangane mawoti iye, kutatoza ndi mnu wake.
If the body loses the head, in other words, the head is separated from the body, of what good is the body? It's nothing but dead.
Inu, muntu, wamoyo, amadziwika ndi muntu. Ngati muntu chakakhaulidwa kudidwa muntu, muntu wakhala paokha. Kodi kukonzera chithupi chija chabwino, mwachidule, ndiyakuti munthu changu wakufa. Chifukwa muntu ukachoka, chithupithupi chonsechi, chimakhala chakufa, ndi chopanda ntchito.
I fear that there are many today that call themselves a church. That's a very common word, and yet Christ is not the head. So what is it? It's nothing but a dead body.
Ineyo ndi machita mantha masiku ano. Chifukwa pali gulu lambiri la wanthu limene ndapanga magulu limene limatcha kuti ndi chalichi. Koma sa mulibe Yesu ndipo samalalikira za Yesu weniweni. Ndiuli chimene chikutanthauza kuti ngati mulibe Yesu amene ali mwini uthenga, uchechi imene yoyo singakhala chechi konse ayi, koma gulu la wanthu akufa atonkhana pamodzi.
It may be an organization that men have founded and there's activity based upon men's traditions, but it is not founded upon the Lord Jesus Christ and his person and work, and therefore it is a dead organization.
Pamene palibe munthu amene ali faunda, mwini mpingo ndi Yesu Khristu. Ndengati anthu amatcha kuti awanda faunda, kutanthauza kuti sa mulibe Yesu amene ndi mwini wake wa mpingolo. Zimene zikutanthauza kuti gulu la anthu lonselo ndi lakufa, ndipo mulibe kuthenga wabwino, muli iwowo basi.
So the first thing I would note here from what we've read is that the Church of Christ is a living organism. It's a living body.
Ndiye chinthu choyamba chimene tikuchiphunzira mu nkhani imene tawerenga lero nchakuti mpingo wa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi wamoyo ndi gulu la anthu amoyo kodi kuti zimene zimachitika mmenemo zimenekera zikhale zamoyo.
That's why Paul in verse 9 praying here prays that they might be filled with the knowledge of his will. Knowledge has to do with thinking, with knowing. Well, how is that possible unless there's life? Once again, that they might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Understand that the Spirit gives of Christ.
And then
verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. When you see somebody walking, you know they have life in them. An organization doesn't walk, but an organism. In other words, one that is filled with the Spirit of God in Christ walks according to the good pleasure of the Lord.
Munthu akamaenda, ndauri munthu yongwa moyo chimene unataudza kuti pali kanthu kena kake kamene kamapangitsa kuyendako kuti kuzikhala kuti ndikuyenda kamene kamabweretsa moyo mwa munthu ndiye akuti verse 10 kuti mukayende koyenera ambuye kukamkondweretsa monsemo kuti ndauza kuti pali kuyenda kumene anthu amayenda kodzikondweretsa okha kupota alibe chidziwitso cha mawu mzimu wa mulungu usada watazi koma pali kuyenda kumene mzimu wa mulungu amakhala mwa iweyo ndi mzimu uja amakupangitsawe kuyenda mofanana ndi mmene mzimuyo akufunira chifukwa mayendedwe otero umamene amakondweretsa mulungu.
When it says they're being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, he's describing a body that is living and growing and learning. And in verse 11, you see that verb there, strengthened with all might. You don't strengthen a dead body, but one that is a living organism can be strengthened with all might, notice, according to His glorious power. It's all in connection with the head, Christ.
Imena kuti olimbikitsidwa mchilimbiko chonse. So, chimene chimalimbikitsidwa mchilimbiko chonse, ndi chinthu chokhacho chimene chili cha moyo. Ndi munthu yekhayo wa moyo amene amalimbikitsidwa. Wakufa samalimbikitsidwa. Ndiye ndi chifukwa chani amalimbikitsidwa ndi wa moyo. Ali monga mwa mphamvu ya ulemerero wake. Ndiye ulemerero ndi Yesu. Kutandauza kuti Yesu akakhala pa moyo wa munthu wochimwa koma wosankhidwa, Yesu uja amamulimbikitsa munthu ujayo ndipo amakhala wofanana ndi mmene Yesuyo akufunira munthuyo aziyendera ndi kukhalira ndi kumapangira zinthu zake.
So all of these are characteristics of the church of Christ as opposed to dead religion or organization.
Ndiye izi zonse zimene tikuziyanga nazi ndiwo makhalidwe ndi maonekedwe a mpingo wa Yesu Khristu. Kuti umene uli mpingo wa Yesu Khristu umeonekera ujiwe zinthu zimenezi ndi kukhala mu izi ndi kuyamba kuyendamo.
How is it that anyone may be filled with the knowledge of His will? Well, it takes God revealing in them His will, who He is, and what He has purposed in His Son.
Koma funso lakuti munthu angathebwanji kukakula mchifuniro cha Mulungu. Angathebwanji kukazindikira chifuniro cha Mulungu. Angathebwanji kudziwa zimene Mulungu akufuna. Izi zonse zimachitika pokhapokha pokondweretsa Mulungu. Kuti akutsekule maso ako, akukoke, akubweretse kwa iyeyo, nakuzindikiritsa chimene chili chifuniro cha Mulungu. Koma ngati Mulungu sachitapo kanthu, sungathe kuzindikira chifuniro cha Mulungu. Ayi.
There are many, many people today around the world that profess to know God. And yet, to hear them speak, they speak in ignorance and show themselves to be unlearned in the things of God. And the reason is because the Spirit of God has never opened their hearts to teach them of God and His will concerning His Son.
Limene chifukwa linavomereza ndi pakamwa chamakulu kavomereza ukamwendera Yesu mofomereza umakhala mwana wa Mulungu. Limakhulupirira kuti ndi ana a Mulungu. Limakhulupirira kuti ndi kuchita za Mulungu. Pamene ndikungotsatira chabe miyambo ya chipembedzo. Chimene ndiyenekera kudziwa chinthu chichake chakuti zonse zimene wina akozokuwuza kuti zimene zimapangitsa munthu kukula moyo wozimu kapena kupulumuka sizimakhala chipulumutso ayi. Chipulumutso chimaoneka pokhapokha Mulungu wakutsegula maso ako wakukoka ndikubweretsa kwa iyeyo monga mukufuna kwake pamenepo pamene mazindikira kupulumuka kwako.
Notice this is what is the subject of Paul's prayer for them. I do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. This is a work of God.
Musaiwale, ilili dali pempelo, la paulo, wazen vileranzo wa wakulipo. Zimene zidali sola kalaka, za paulo, kufunitzi tanzo wa jao, ata kula, mwe wa usimu, ata zindiki na mau, kudari kufuna wano. Yungu, chumina kata kata kutuwa jani, paula mfuna, kuma kima regira murungu, kuri zijitike, kwa sati zimerewe wafuna hai, chifo kwa za kufuna zosa kika, kuma mwuru kutari kwa kumera, ama zipanda, zimena kuzifuna zo,
Oh, that God may be pleased to deliver us from the dead letter of the law and the dry tradition of religious traditions and teachings of men. When Paul writes there to be filled with the knowledge of his will in all wisdom, Christ is wisdom, and spiritual understanding. The word spiritual has the word spirit in it. This understanding of Christ and God's glory in him in all things that the Spirit gives. That's what we need. You see, wisdom in Christ, revealed by the Spirit, teaches us of just how God is merciful and gracious to sinners such as we are in his Son, the Lord Jesus Christ.
Chisomo mene tina kumukira. Mwaka ndanchito za chusa wino. Kumifuti mungu wale funa kulipurumuta. Ama tuonesera. Mene tina chilika kuli inuya ndine. Chipurumukire. Ose ni chifuja kufuna kwa atu. Ndizeru za chusa wino. Hai. Kamele chisakoja atu. Kume chifuja kufuna kwa mungu.
The wisdom of God in Christ teaches us how God can be just and holy and still at the same time declare righteous sinners such as we are. It's only in Christ.
Nzeru ya Mulungu imapezeka mwa Mulungu. Ndipo imatiphunzitsa ife kuti wonetsera mene kuyera chiyelo mulemerero mene alili nazo Mulungu ndi Yesu Kristu. Komanso kutionetsera mene ife tidakhalira olungama popanda ntchito zathu zabwino koma chifukwa chongoti yasa kuti tikhale olungama. Amationetsera mene ife tidalandilikwira.
To be filled, that's inwardly, spiritually, with a knowledge of his wisdom and spiritual understanding is to see in Christ all of the riches of God's grace towards sinners such as we are.
Mulungu mwakufuna kwake ama tichagula maso wake kuti timuone Yesu tichimene adakwaniritsa ndi phindu lakuti pulumutsa ifeyo ndi kutidziwitsa kuphunzira kulemekeza ndi kupereka ulemu kwa Yesu yekha ndi kuona kuti zonse zinachitika osati chifukwa chakufuna ndi kusankha kwathu koma zinachitika chifukwa chakufuna ndi kusankha kwa Mulungu.
So you can see how there is a difference between man's profession and what man professes to know, which is what we see in religion everywhere, but as opposed to the true revelation of Christ in the heart of a sinner.
Aralandira Yesu wakweza tzanjalo wa nikarimu anga nikarimu anawanu ndi antu amene zagangela murungu kuwachekula maso awo kifoti ndi wachimu murungu mpungo wapu mwusa kuwaone tsela kufuru mkakao pali kusiana kwa magulawiri hawa.
Across the world there are many that take the name of Christ and call themselves Christian, but it's based on a profession. It's based upon something they did that they thought would please God, but that's not what it is to be a Christian. To be a Christian, according to the scriptures, is to be found in Christ, not having any righteousness of our own, but that righteousness that He alone came and earned and established and God imputed to their account that they might be just before Him.
Akamadi mkristu, amarantauza kuti kukala mtu amene wapezeka mwa Yesu Kristu. Mtu amene wachita kutendipa ndi Mulungu. Ndikuyikidwa mwa Yesu Kristu, ndipo Yesu ane amafa, ndikukufela nawe pamodzi, ndikukhala munthu opulumuka, osati chifoni kuti achita ntchito zabwino ayi, koma chifoni Mulungu adangosankha kukutenga, mukuwuza kuti iwe ndakupulumutsa, wakufera ndi Yesu. Munthu wamene wawo munthu amene yoyo, samatama ntchito zake zabwino, tapena zimene adachita ndi kuyesetsa kwake, koma amatama zimene Mulungu adazichita,
And this is how Paul declared it in Philippians chapter 3 and verse 9. Notice, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, or obedience to the law, but that which is, notice, through the faith of Christ. Doesn't say faith in Christ. The faith of Christ that is of Him and by Him and to Him. The righteousness which is of God by faith. There are many today who call themselves Christians based on their faith in Christ, and yet they know nothing of the Christ of faith.
Kuti ukhirisiru ndi chani, ndipo kodi wonda khirisiru ndi.
They've been told by false preachers that all you have to do is believe. Just believe. If you believe, then you can be saved. That's what they're being told. Well, I'll tell you that any kind of faith in a false message is a false hope and a false assurance. There are many today who profess to be Christian based upon some act of their will that they did, and yet they know nothing of the Christ of Scripture, the one, as we're reading here in Colossians, in whom is all wisdom and spiritual understanding. But praise God, he has not left in ignorance those that he has purposed to save and for whom Christ paid the debt. He draws them by his Spirit to Christ, and therein is the proof that they are of Christ's church.
Amen.
And now notice, coming back to Colossians chapter 1, the foundation is in the revelation of Christ. That's how any are filled with the knowledge of God's will in Christ. But number 2 in verse 10, they walk worthy of the Lord unto all pleasing.
Chapter 1.
Now here again is where there's a lot of ignorance, because many that read that who know not Christ, they're thinking, okay, I have to prove by my walk, and that what they mean is by living a godly life in the world, I prove that I am truly the Lord's.
You know,
Nimene anthu ochenjera azilaliki ndazibusa apanikizana lo anthu kuti azilitsatira. Chifukwa amakuwuzani kuti kuti inuyo mudziwike kuti ndine anthu oyera amene mukhala kumwamba muonetsetse kuti muzichita ntchito zabwino. Ndiye munthu akufanikizika kuyesera kupanga ntchito zabwino zimenezo sangathe kuchita bwino zedi. Chifukwa amakhonza kwawina akulakwitsa ndiye kuti munthu wangosakozabe. Ndiye akamachita akamayesetsa kupanga ntchito zabwino zija iye amaganiza kuti kuchita ntchito zabwino kumene akupangako kukumupanga iyeyo kukhala mkhristu. Osadziwa kukumuthandizira kumuonjezera kunyasa munthu wonyasa kale. Zedi zakuti chani? Chipulumutso sichibwera chifukwa cha ntchito zabwino zimabwera chifukwa cha kusankha kwa Mulungu kumene kunachitika kale kwa munthu wakupita kukumukayo.
But that would go contrary to what we just read in Paul's testimony where he said, and be found in him not having mine own righteousness. To walk worthy of the Lord unto all pleasing is not to walk in any righteousness of our own, but what, notice it says, walk worthy of the Lord. In other words, giving Him all of the glory. That anything we are or say or do is only by His grace and His shed blood and that righteousness that He earned and established for sinners such as we are.
Chifukwa chake ndimeke imene yakuti kuti mukayende koyenera Ambuye kukamukondweretsa. Kuti ndozati wokhulupirira amene uthenga wabwino udaonekera kuvumburuka kwa iye. Amadziwa kuti kuti munthu ayende mofanira Mulungu sizimatengera kuyesetsa kwako ya. Koma zimatengera Mulunguyo kukupanga kuti uziyenda mmene iye amafunira kumukomerapo. Ndipo umakayang'ana ndi kupereka ulemu ndi matamando kwa Yesu Khristu. Kuti zatheka chifukwa cha kufuna kwa Mulungu, chifukwa cha kuyesetsa kwake, osati chifukwa cha ineyo ayi. Mulibe pamenene ndidachita kuti ndiyende moyenera. Koma zimene Mulungu adapanga zimene ndimadzisa kuyenda moyenera.
You realize that to walk in a manner pleasing unto the Lord is to walk in that righteousness by which God alone is pleased, and that is the righteousness of His Son. It's not in us, it's in Him.
Akamati kuyenda mokomera Mulungu, kokomera Ambuye. Mulungu amakondwera ndi mwana wake yekha. Chifukwa dadati uyu ndi mwanangu wokondedwa, mwe ndikani kuti ndikondwera. Mulungu amakondwera ndi mwana wake yekha. Ndingada kuti munthu akayende mokomera Ambuye, mokondweretsa Mulungu. Akutanthauza kuti iweyo ukayende mwa Yesu. Iweyo ukakhale mwa Yesu. Ndiye Yesu iwo mayendedwe ake chifukwa amene amakondweretsa Mulungu. Zikapangisa iweso kuti uzioneka kuti ukuyenda mokondweretsa Mulungu.
Being fruitful, verse 10 says, in every good work. Wherever you see the word good, it's the word God. Being fruitful in God's work that He has accomplished through His Son on behalf of sinners such as we are. It's not something we produce. Fruit doesn't produce itself.
Aziziona mwa Yesu Khristu, iweyo sizi kupangisa iweyo kukhala woyenda molongosoka ndi mokomera Mulungu.
And notice in verse 10, the last part, increasing in the knowledge of God. The more that God is pleased to teach me of Christ and His glory and all that He accomplished for a wretched sinner such as I am, the more I grow in that knowledge of God, the less I think of myself, the less I see of anything in me. It's all in Christ.
That would Kurangaliza kuti ukakula akamati munthu akukula ndekuti ndipa mwono ndipa mwono. Kurende kuti ukadziwe Mulungu tsiku ndi tsiku uzikhala uri kukudziwa mmene Mulungu amachitira zinthu zake. Kurende kuti Mulungu amakutotsaya apa kukuzindikisa iko kukuzindikisa apo undi kumango amapita kumazindikira ndapanda kukunya chizindikiriso mmene wamba kukula kuzindikira mawu nthawi yomweyo ndi pamene uthupi lako ndi kufuna kwako umachepa mphamvu pamene umayamba kuona Mulungu yekha.
And then verse 11, you can see all of this has to do with how God is pleased to reveal Christ in those that he has chosen to be his church. It says in verse 11, strengthened with all might. That's not within ourselves, that's in Christ. We don't live these lives that God has given us by our own strength. It's only as He is pleased to strengthen us and continue to teach us of Christ that we see more of Him and less of ourselves.
Zima katengera Mulungu makufuna kwake kuchita chomukomera ndeti kuti zimatengera Mulungu makufuna kwake kuchita chomukomera chine chili chonse chimachitika ndi Mulungu ndi Yesu Khristu mwanga madongozo lake kwa iweyo.
The same power of God that saves the sinner is the power that keeps the sinner.
Mphamvu ya Mulungu imene imapulumutsa munthu wochimwa ndi mphamvu yake yomweyo.
Oh, how we need His strengthening, especially in the face of trial and affliction and opposition, because those that are Christ, they stand opposed to the world and to man's traditions. They're going to face persecution because of who they are in Christ. And yet it's the same power and grace of God that keeps each one of His own.
Nde chisomo cha Mulungu chimene chimawasunga anthu a Mulungu anthu ochimwa osankhidwa nde muzonse anthu amene wachawo amenekera kukachita chokomera kwa Mulungu ndi kukalembekeza Mulungu nthawi zonse mopanda kutama ntchito zawo mopanda kutama zimene wawo adachita koma momoona zimene Mulungu adachita kuti ndizokhazo zimene zakapangitsa munthuyo kupulumuka machimo ake.
Paul says that, unto all patience and long suffering with joyfulness. Why do we need patience? Unless it's in the face of trial, long suffering, bearing up under what it is to live in this world, but with joyfulness. Why? Because Christ is our hope.
Ndikuleza mtima konse pamodzi ndi chimwemwe kuti ndauza kuti tikapirire munyengo zowawa kukaleka mtima muzinthu zonse zokhumudutsa ndizopweteka koma tikapirira bwanji tikaleza mtima bwanji ndi chifukwa ndi Yesu Khristu ndiye chiyembekezo chathu ndipo umaona chimene Yesu adachita zimatipatsa kukumiza mtima kuti ife okhazikika chifukwa ndi chiyembekezo chamo.
We'll stop there for today, but this is what it is to be the church of Christ. It's to be elected in Him by God the Father, redeemed by Him through His Son, the Lord Jesus Christ, and called to Him by the Spirit of God, and it's by that Spirit that we live.
Udaperekedwa choyambirira kwa anthu okhawo amene adawasankha kalekale Mulungu ndipo Yesu Khristu adabwera kugawafera anthu ake omwewo mzimu wa Yesu amabwera ndi kukumbulitsa Yesu kwako kanthu achakhulupirira uthenga wabwino akasonkha ali pamodzi anthu akende amene wawo amene amatchedwa mpingo wake kwa Yesu Khristu.
Next time we'll come back and focus in on verses 12 through 14, how it is that Christ has made us fit to be children of God. And then the following message, we'll look again at verses 15 through 20, the preeminence of Christ, how it is that he is the head of his church. So a lot here to look at, but I pray the Lord will keep us and teach us for his glory and honor alone. I'll turn it back to you.
So thank you to God because of the time of the message that the Lord has spoken to his own people. Let us open our hymn book, Songs, number 82. And we'll just cross over to 39, our local language. Nyimba nyimbo nambala 82 ya mchizungu. Yomweyo tika imba namba 39 ya mchishewa. Tiambila ya mchizungu namba 82. Tika lero tika mwere la tika pita mchishewa. Number 39. 32. Lord of ages,
pray for me.
Let the waters of thy living sanity be Yes, Lord of ages, craved for me. Brother Ken, look to God in prayer as we are closing the service of today.
Precious Father, I thank you for this time that you have given us together in your word and fellowship, even across a great distance. But I thank you that it is by your grace alone that we meet and that we even know each other, that there are your people that you have purposed to save across the world, and for whom Christ has come and paid their sin debt, and that you by your Spirit have called to yourself. And now through the preaching of your word, we continue to learn of you and learn of Christ and desire that indeed we be filled with all spiritual wisdom and understanding and the knowledge of your will, just how it is you purposed to save sinners such as we are, and to walk worthy of you, not in ourselves, but of that glory that belongs unto you alone, giving you the glory and testifying nothing but your righteousness that you approved through the work of your Son, and by whom we stand holy before you, that you would continue to strengthen us with all might to your glory alone, and give us patience and long suffering with joyfulness as we walk this pilgrim path, knowing that you have separated us out unto yourself, and there's a whole world out there that stands opposed to us because they are opposed to your Son, the Lord Jesus Christ. They know not of him, but that you would strengthen us day by day, moment by moment, step by step in this walk of grace that you have given to us. So I pray for my dear brethren there in Malawi and for others who are listening in from around the world, that you would be pleased by your grace and mercy to show us of Christ and continue to teach us of him. And it's his precious name I pray. Amen.
Amen.
Amen.